harageze gutera intambwe utambuke wemye yewe nyamibwa harageze gurangurure iryo jwi ryawe bose bakumve mama niki niki kiguteye ubwoba kuba byirukiye kubinashyikirwa ese niki kiguteye ubwoba uri mwiza kandi urashoboye bahiye mukobwa mwiza
Oh.